Minister Jane Ruth Aceng ayongedde ko nti gavumenti erinyisizza ssente z'eteeka mu kugula eddagala okuva ku 247 okutuuka ku 718 mu mwaka ogwa 2025 ng'okwogera bino abadde asisinkanye amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM mu ggwanga Rosemary Namayanja okumwanjulira ebituukiddwako mu minisitule y'ebyobulamu.
N'ekitongole kyaffe ekya National Medical Stores kirina sitowa y'eddagala esinga obunene ate n'ebyuma eby'ekikugu mu Afrika yonna.